the bison.
Mwanzo nilipona, sijui nilipona na nani. Kwa nina jitahidi, nime na wewe, awe. Kama ni ujanja, mwenyewe unajua misine. Siliporojo zangu zinapopona zinazima. Yani nikipona miala hicho kina nyuma na mwili wangu. Macho yangu yanatoa machozi sana, lakini moyo wangu na furaha ya kukuona wewe kila siku. Kila siku yenayo kwa Mungu, una machozi yanatoka yenyewe bila hata kuyafuta. Nakupenda we, nakufikiria wewe, mimi nitakuwa na wewe. Ninakupenda wewe, nakupenda wewe, nakufikiria wewe, mimi nitakuwa. Gumbana, rumbana, pigana na moyo wangu we. Mana naona, naona picha takama siwezi soma. Nafute hisia nalia, kwani na nyuma sana. Na moyo wangu naumia, kwani na nyuma sana. Minakupenda sana ila we ujui kabisa. Na moyo unangoja, unangoja. Najua hautakuja, na bado naamini utakuja. Na miki maisha, na moyo unangoja, unangoja. Najua hautakuja, na bado naamini utakuja. Na miki maisha, na bado unangoja, unangoja. Najua hautakuja, na bado naamini utakuja. Na miki maisha, na bado unangoja, unangoja. Najua hautakuja, na bado naamini, naamini, yeah, yeah. Na miki maisha.
Aha. Okay. Don't pretend like you don't know me. Keep it for real. Aha. Top of the hall, come to the ghetto, come up over there. This is Bungalow, the alley keeper, the bank from himself. Oh, still, Kuma Records, Baba Vaisa, after the middle finger. So, do you know what it is? Top of the hall, come to the ghetto.